Mbeze naba wapunanyizwa kusonga zinkule ya degito mugwange ya Uganda baga ambanti okuzibo muwatwa uguli wakati wabavubuka n'enkozesa ya digito musonga yokulakulanya ebyenfuna byabwe kirina okukolebwa mu bwangu nnyo okulaba ng'abavubuka beetaba mu nkozesa eno okusobola okusobozesa ebyenfuna byabwe okwongera okukula naddala abavubuka abasinziira mu masoso okusinziira ku region manager wa MTN Uganda mutunutundu erya Kampala Augustine Lule agamba nti embeera y'ebimu ku embeera y'enguudo okubeera nga si nnungi entambuza y'omukutu ogwa intaneti gadako n'amasannyalaze agavaako nga bwe gaddako byemu ku bintu oba oli awo ebikyalemesezza abavubuka bano okwetaba mu nkozesa ya tekinologi ow'ekikugu ayinza okubayamba okwenogera ennusu nga bayita mu byenfuna eby'enjawulo agamba nti baakizuula dda ng'enkola ya digito eno bubanga okolerako emirimu egy'enjawulo eriko emirimu mingi naye abavubuka batono nnyo abagyetabyeko abamu ku bo ne basigala nga baavu nga beetaaga okutendekebwa okw'enjawulo ngeri gye bayinza okukozesaamu enkola eno ebigambo bino waabyogeredde gabadde ematikira gennyini ag'okutikira abavubuka abatendekeddwa nga bayita mu kitongole kya MTN Foundation wamu nga bakwataganira wamu n'aba Maendeleo Foundation batandikeddwa ku nkola ya tekinologi ow'ekikugu n'enkozesa y'ebyuma bikalimagezi
graduation ceremony of a cohort of 58 that will be graduating in different fields, majorly around the digital empowerment. So as MTN Uganda and the foundation, we have continued to be very committed and deliberate in feeding